Rap-a-pam-pam-pam-pam-pam. It's golden. Baby, you are love is sweet like candy. Can you we spend my money on weekend? Yeah.
She go,
baby, unani uwa sana na iso kachiri. Mama we nipe mambo mpaka alfajiri jiwa likizama we. Emergency, baby, you are love will make you going crazy. Emergency, baby, you are love will make you going crazy. Nikadogo, kika moto, tanipige, takimoko. Nikadogo, kika moto. Emergency, baby, you are love will make you going crazy. Emergency, baby, you are love will make you going crazy.
I'm a prince over you. Yeah. Ready to die for you.
Baby, you are love is sweetie. Baby, for your last time, kiki. Junk upe lollipop, sweetie. Baada ya hapo tutajigi. Nikutambulishe kwetu, sitake mi mapenzi ya wizi. Kakitupia bamba kana toka liti. Kila ngoma kakicheza kana switchi. Kana kili. Kana nipandisha mlima Kilimanjaro kili. Kana niwa sana na hizo kachiri. Baby, nipe mambo mpaka alfa jiri. Kama kachumbari ongeza na pili. Baby, for your love I'm gonna winnie.
Yeah. Pick up.